iyi mwumva na radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Akunzi bijwi rya Amerika, ikiganiro mugiye gukurikira cyafashwe mbere muri uyu mwanya ntituri bubashe kwakira telefone zanyu, tubiseguyeho.
Radijwi rya Amerika mwikurikira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu saa 10. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongere mbahe ikaze mwese nshuti mukunda radio yanyu. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, hypertension mu rurimi rw'Igifaransa, n'indwara izwi nk'iyica bucece. Iyi ndwara rero ntitwareka kuyivugaho kuko ikomeje gutwara ubuzima bw'abantu, abandi ikabamugaza. Nk'uko bisanzwe rero mube hafi musobanuze inzobere mukanya harabafitiye ibisobanuro. Mukomeze kandi kuduha telefone zanyu tubashe kuza kubahamagara tubaha ijambo. Mwakoze abamaze kuziduha. Mbere yuko rero tugera mu kiganiro nyirizina, najya mbabwire ko ishami ryawo ni ryita ku buzima WMS rigereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari imwe na miliyoni 280 bafite hagati y'imyaka 39 na 79 ku isi hose bafite indwara y'umuvuduko w'amaraso. Abenshi ni ukuvuga 2/3 baba mu bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere. 46% by'abantu bakuru bafite iyo ndwara ntibazi ko bayifite. Ikindi mu babashije gusuzumwa bakavurwa, umwe muri batanu bakuru afite umuvuduko w'amaraso wagaruwe ku gipimo. Ni imwe rero mu ndwara zitandura, ikaba indwara yica abantu kare cyane, bimwe bavuga ko umuntu akenyutse. Intego rero isi yose yihaye ni ukurwanya iyo ndwara, kuyirandura, kwigabanya ku muvuduko, kugabanya umuvuduko w'amaraso kuri 33% hagati y'umwaka w'2010 na 2030. Ubwo rero nagira ngo mu kanya gatoya tuze kwakira umuganga udusobanurira, ariko aracyahuze. Reka tube tubashyireho akaririmbo hanyuma tugaruke mu kanya.
Don't worry, I wanna let you know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe, baby, give me your body, don't feel down. My baby, too, now we don't think you must be so sure. Mama, I'm
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu cyondo no mu Kinyarwanda nkuko narimbe babwiye dutangira turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso bita mu Gifaransa hypertension. Uyu munsi rero turi kumwe na muganga François Uwinkindi hakuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ntabatindiye rero reka tumwakire kuko hafite na umwanya mutoya wo kutuganiriza kuko afite izindi nshingano ari bujyemo mu kanya. Nagira ngo muganga w'inkindi twongere tuguhe ikaze ku ijwi rya Amerika ngushimira cyane kandi uyu mwanya uhaye abakunzi bayo kugira ngo muganire.
Murakoze cyane nanjye nishimiye umwanya nkwaye kugira tuganire.
Yee ndabizi ko mugiye mu bindi hari ibindi bibategereje mu kanya ariko nagira ngo muri make yadutangira mutubwire iyi ndwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso musobanure gatoya n'indwara ki.
Murakoze nyirango umuvuduko w'amaraso ni indwara navuga izaho ubundi amaraso afite uburyo agenda mu mitsi muzi ko imitsi itwara amaraso ni nk'amatiyo nk'ibitembo rero ubundi aba ari umwanya hari amaraso acamo afite umuvuduko runaka uzwi ariko hari igihe rero nk'umuvuduko amene hari igihe wa mwanya amaraso acamo uba mutoya byatewe n'impamvu runaka cyangwa se wenda ugasanga ya matiyo ukora ko ya mitsi ni amatiyo ariko navuga ashobora kongera ubunini hari igihe rero kwa kundi ya matiyo asaza ku buryo aba atakibasha kwiyongera ugasanga noneho amaraso ari gutambuka agoranye ibyo rero iyo amaraso atambuka agoranye nibyo twita ko habayeho hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso wazamutse kubera ko hari cyabiteye hari navuga ubusakire irimo ituma amaraso adatembera neza mu maraso niko nabyita ko ari kwenda twasobanura mu magambo makeya umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension arteriyeri. Akenshi rero dupima uko tubibona akenshi turapima hari ibizamini kwa muganga hari agakoresho kwa muganga bita tensiometre bakoresha bakagushyira ku kuboko bakareba uko umutima utera ndetse bakareba n'uburyo amaraso yawe atembera akareba imbaraga n'umuvuduko atemberana mw'iyo mu mitsi ubundi iyo bagupimiye tureba imibare ibiri hari icyo twita systole n'icyo twita diastole akenshi ku muntu mukuru imibare yagombye kuba iri munsi akenshi barakubwira ngo biri hejuru cyangwa biri hasi ariko ubundi imibare myiza ni uko yagombye kuba uri munsi ya 14/90 ubwo 14 cyangwa se 140 ubundi tuyifata muri ibipimo ni muri milimetre de mercure bakubwira ngo ubundi yaba ari 140 milimetre de mercure yaba ari sisitore noho diastole ikaba ari 90 milimetre de mercure so ubwo ngira ngo wenda sinzi wenda hajemo ikintu wenda terimo zo kwa muganga ariko muri make nuko wenda nabasha gusobanura umuvuduko w'amaraso.
Yego hanyuma ikibazo kihagaze gute ubu ngubu iyo mubona nk'abantu mu Rwanda bahura n'icyo kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bihagaze gute ni benshi bari mu bihe bigero mu cyiciro cy'abantu n'abakuru harimo n'abatoya birimo ku barimo guhura n'iki kibazo bimeze gute
Umuvuduko w'amaraso ngira ngo ni indwara itwawe n'abantu benshi cyane indwara irwawe n'abantu benshi cyane cyane nyine bakuze bikaza rero kuri kwa kundi twavuga yuko nyine uko ugenda ukura niko imitsi yawe ugenda isaza niko ibitaba ikikweduka neza cyangwa wenda bya bintu bizamo wenda bitewe n'uburyo bayeho bishobora kuziba ya mitsi bigatuma amaraso atambuka neza niko umuntu agenda ahura nabyo cyane cyane dukunda kubona rwose iyo biri bizamuka cyane ku bantu bari ku myaka 40 ni kuzamura ariko ubu ngubu urebye nka gahunda twasizeho cyane cyane dutangiye noneho kwipima cyane cyangwa gukangurira kujya kwipimisha byibuze inshuro imwe buri mwaka ku bantu bafite imyaka 35 kuzamura ariko cyane cyane nuko ushashatse werekana yuko ufite imyaka 50-60 ukajya mu buduka amaraso uri hejuru ngira ngo ntabwo navuga ko ari ibisanzwe ariko ni kimwe zo gusaza ntabwo bavuga ko ari igitangaza cyabaye ariko ikibazo tukibona ubwo iyo noneho watangiye kuyigira ufite imyaka mike iri munsi y'imyaka 30 icyo gihe akenshi nibwo tujya gushakisha nimba nta indwara yindi yaba iri inyuma yo muvuduko w'amaraso byatumye bizamuka ko ubundi ntabwo bikunze kuba yuko umuntu yagiye muvuduko w'amaraso akiri mutoya ariko wenda ibingibi birajyana wenda ku bintu wenda warubaje imibare nuko ngo urebye ubushakashatsi twakoze umwaka washize rwerekanye twakorewe ku bantu bagera ku 600,000 bari hagati y'imyaka 18-69 twasanzwe mu bantu 16-18% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru bafite hypertension arterielle aho ngaho ni muri rusange ariko iyo ukora nk'abantu bari hejuru y'imyaka 30 birazamuka bakagera no kuri 28% nyine kwako nibyerekana yuko uko umuntu agenda akura uko imyaka igenda yiyongera niko bya byago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru nabyo byiyongera nyine bitewe n'uburyo umuntu abayeho bitewe n'uko yanditse nayo iyo utangiye gusaza ariko rero icyo wenda ikindi nabwira ni uko urebye iyo mibare uko imeze ukareba n'abantu dufite mu mavuriro atandukanye imibare iracyari hasi cyane kuko ari ukungu urebye mu Rwanda hose mu bigo nderabuzima n'ibitaro by'uturere dufite abantu bagera nko ku 115,000 bafite bavurwa mu buryo bw'amaraso uri hejuru ariko rero ugiye kureba noneho tugendeye kuri ya mibare twa turi kuvuga y'abantu bagera kuri 16% bafite umuvuduko uri hejuru birekana yuko dufite abantu ugiye gushyira ku baturage bo mu Rwanda twakunye ko dufite abantu bagera kuri 1,000,000 ndetse banarenga bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru bivuga yuko hakiri abantu benshi cyane bakiwugendana batabizi ko bafite kubera ko batarisuzumisha ngo nibasanga kuko biri hejuru bikize igihe cy'uko umuntu atangira imiti abasha kuyitangira noneho turinde yuko kubera ko umuvuduko w'amaraso utavuka kumara igihe kinini nibwo utangira kuzana bya byago navuga byo kuturitsa imitsi yo mu bwonko ugasanga nagize stroke ugasanga yifu umutima kubera ko umutima gukora cyane kubera ko usunika amaraso atagenda neza ugasanga umutima wananiwe ugasanga yifu impyiko kubera ko no harimo udutsi dutoya dushobora kugenda twangirika kubera aya maraso agenda abyigana cyane ngira ngo
yego
wenda nicyo navugaho
hari abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye ku murongo wa telefone nagira ngo tubanze twakire umwe mu bari hafi Kwizera uratwumva
yego yego ndabumva nje namukamuse ku ijwi rya Amerika
yego yego urahagana hehe
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Nyarugenge ya Buyoga
yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagira ngo nagirango maze muganga ese indwara y'umuvuduko w'amaraso irangwa n'iki nibihe bimenyetso biranga ese ishobora kuba yavurwa igakira nicyo kibazo nagirango mbaze umuganga
yego urakoze cyane reka gusubize
ikindi wenda ngira ngo wakoze cyane ku kibazo bajije ni uburyo kugira ngo ubashe no kwivuza no kumenya mugani n'ibimenyetso by'indwara nuko yandura nuko bigenda cyangwa se nimba wa mugani nibasanga unayirwaye bazabasha kukuvura cyangwa kugufasha ku buryo bw'ubuzima bwiza icyo navuga ni uko akenshi izi ndwara zitandura ndetse duhereye ku muvuduko w'amaraso ni za ndwara ziza gake gake ku buryo iyo bitararenga cyane ngo imari igere hejuru ku buryo itangira kwangiza ibindi bice by'umubiri nta kintu umuntu aba yumva ariko akenshi byazamutse ajya usanga urabara umutwe ufite isereri urumva mu matwi harimo ingoma ibyo nabyo ni ibintu bishobora kugira kubwira yuko ushobora kuba umuvuduko w'amaraso wagiye hejuru ariko icyo navuga ni uko akenshi ibyo ntabwo bihagije kuko ushobora kuba ufite n'ibindi bibazo bindi bitari umuvuduko w'amaraso ukagira ibyo bimenyeto nuko twabwira ko byibuze umuntu wese ungurije imyaka 35 nuko byibuze yagombye kujya yipimisha inshuro imwe mu mwaka akajya ku kigo nderabuzima kimwegereye ngira ngo nkawe tuvuganye uri mu majyaruguru rwose kuri centre de santé yawe barabikora kandi ubwishingizi mu kwivuza mituelle de santé ifasha umuntu kwivuza ndetse no kwisuzumisha indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ikibazo cya kabiri yarambaje ngo iravurwa igakira, akenshi izi ngizi tuvuga ko biterwa n'icyayiteye, wenda nimba ari wa muvuduko wenduje kubera ko umuntu wenda waje hakiri kare, wenda ni wamwana ufite imyaka 20 wenda afite ibiro byinshi nibyo byatumye bizamuka, cyangwa se wenda afite ikibazo ku mpyiko kindi cyatumye umuvuduko w'amaraso uzamuka. Icyo gihe iyo icyo kibazo kibitara kivuyeho nta kibazo umuvuduko w'amaraso urakira. Ariko noneho kuri wa muntu tuvuge mukuru ufite imyaka 50 twasanze nta kindi kintu wenda kiri inyuma kibitera, wenda nuko imitsi yatangiye gusaza, kandi wenda twakugira inama wenda y'ibyo wakora kugira ngo turebe ko bigabanuka. Ntibyakunze akenshi igihe icyo dukora tugushyira ku miti kandi tukagusaba yuko uyihoraho, ntabwo tukajya tugupimira turebe yuko bitazamuka bimeze neza. Kubera impamvu icyo tuba turi kubona ni uko wa muvuduko w'amaraso ugumya kuba muremure ukaba wakangiza n'ibindi bice by'umubiri, cyane cyane ngo ubwonko ugasanga umuntu abyutse afite stroke, impyiko zapfuye, umutima wabyimbye n'ibindi bitandukanye, amaso ya muvuduko w'amaraso kubera nyine hahandi amaraso iyo hose agera, cyane cyane twa duce dutoya nitwo dukunda kwangirika cyane bwa mbere. Ngira ngo wenda icyo wenda namugira inama ni uko rero harimo nk'ibintu wenda navuga byongera ibyago byo kugera muvuduko w'amaraso hejuru. Navuga imburagihe mu gihe ugifite n'imyaka wenda ikiri hasi, nuko kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, kutaruhuka bihagije, kurya umunyu mwinshi, umubyibuho ukabije, kudakora siporo ihagije, kutarya imboga, ibiryo birimo imboga n'imbuto bihagije. Ngira ngo nibyo bintu akenshi byongera ibyago byo kurwara wa muvuduko w'amaraso turi kuvuga. Icyo gihe rero niyo rero kuko harimo abantu dusanga rwose byazamutse, ariko wenda twamubaza ese bimeze bite, tugasanga aranywa inzoga buri munsi nyinshi, aranywa itabi, wenda arafite n'umubyibuho ukabije, twamubwira uburyo yitwara yabihagarika, ugasanga wa muvuduko w'amaraso wongeye wagabanutse byibuze wenda akabaho nk'imyaka 5 ataratangira imiti, kubera yuko ikiba cyabiteye n'ubwo buzima butaba bumeze neza babayeho.
Yakoze cyane. Reka twakire na Daniel. Uranyumva Daniel?
Ndakumva madame Jenny.
Wowe urahagana hehe?
Rereye Inyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ya, njye mfite ikibazo gisa n'ahari cy'amatsiko ku iyo ndwara. Ese ubundi mu by'ukuri gusobanura umuntu ngo arwaye umuvuduko w'amaraso, tuzi ko umuvuduko w'amaraso nyine umuntu aba yiruka cyangwa se akaba akoresha imbaraga runaka agira ngo agere ku kintu, ariko akoresheje imbaraga z'umubiri. None umuvuduko w'amaraso ni gute umuntu avanga arwaye umuvuduko kandi umubiri we umubiri ntabwo amaraso atembera yirukanka cyangwa azanywe ngo yaragabanuke? Ikindi ngira ngo nze kubaza, umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso tuzi ko ari indwara isa n'aho idakira, ariko mu by'ukuri uretse ibyo abaganga batubwira ngo tugire gutya tugire gutya, mu by'ukuri umuvuduko w'amaraso yaba ari indwara ivurwa igakira? Haba ari umuti uvura se? Basi badusobanura kuri utwo tubazo tubiri rwose.
Ngasa nk'aho yari abikomojeho muri ibyo byo kuvurwa igakira, avuze n'ibyo umuntu agomba no kuba yakwirinda se cyangwa uburyo yakwitwararika, ariko ntacyo ngo aryo hasubiwemo cyangwa se ngo navuga ngo kwigisha no guhozaho. Reka muri make yongera gusubiriremo.
Icyo namubwira ni uko undi yabuze umuvuduko ubundi amaraso nyine afite uko atembera mu mubiri, afite navuga sizi ko nawe yenda kugira ngo bisobanuke neza, abafite umuvuduko agenderaho, kuba afite vitensi agenderaho. Icyo gihe rero tuvuga ko byazamutse iyo ya vitensi navuga iri normali cyangwa nyayo yahindutse, kubera ko wenda aho aca hatangiye kugira ikibazo. Icyo gihe nicyo tuvuga yuko amaraso akenshi nyine tuvuga ko umuvuduko w'amaraso wazamutse iyo amaraso agenda abyigana muri ya mitsi ibitagifunguka neza, ibitakemerera yuko amaraso agenda ku buryo navuga bwiza asanzwe agendaho. Ibyo rero nk'uko yaravuze rero umuvuduko w'amaraso, navuga yuko icyo namubwira ni uko umuntu ashobora kubana n'umuvuduko w'amaraso igihe kirekire mu gihe akurikije inama za muganga. Kubera yuko nk'uko nabivuze gitangira harimo imivuduko y'amaraso iza kubera wenda umuntu ubuzima umuntu abayeho uburyo wenda yitwara bisanzwe, cyane cyane ni ya mivuduko iza umuntu akiri mutoya, iyo ngiyo ibya bintu abivanyeho birakira biragenda rwose ari n'igihe kitarangombwa yuko tumutangiza imiti ariko harimo none ya muvuduko w'amaraso uzakora ko nyine ariho imyaka igeze umubiri washaje imiti yashaje ni wa muntu none ukenera ko tumuha imiti imufasha kugabanya wa muvuduko w'amaraso icyo gihe rero tugusaba yuko imiti uyigumaho navuga igihe cyose ariko noneho ukanitwararikana bya bintu bishobora kongera kuzamura umuvuduko w'amaraso tabi inzoga kurya umunyu mwinshi kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije ibyo nabyo ni ibintu bidufasha kubera yuko harimo abantu rwose bamara imyaka nka 15 anywa kakanani kamwe ku munsi ariko iyo utabyitwayemo neza ugasanga na kakanani nini kagikora gusanga ni ahantu usanga umuntu tutangiye kumuha imiti ibiri itatu itandukanye kandi ubundi tuba twifuza yuko umuntu afata imiti mikeya yoroshye gufata itanahenze kugira ngo nyine imiti ntimubere umutwaro ariko icyiza ni uko twavuga ubungubu ni uko ubushobozi bwo kuvura bwo gufasha abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ubungubu burahari ku bigo nderabuzima byose kandi ni ubuvuzi bwishyurwa n'ubwisungane mu kwivuza ku buryo nta muntu rwose wagombye kuba kuba afite ikibazo cyo kubasha kwivuza umuvuduko w'amaraso mu Rwanda.
Iyo muvuga rero ngo uko mufasha abantu nyine kunywa imiti mikeya kandi yoroheje mu kuvuga ko mwanishimira nuko umuntu yakwipimisha akabimenya hakiri kare ku buryo yatangira n'iyo miti hakiri kare yenda ikagira n'ikikora ku buryo yazageraho yenda akanayivaho niba ari bishoboka.
Cyane rwose njyane bwo butumwa twagumye kuba turi no guha abantu aka kanya turi kuganira nuko icyo dushaka gukora ku wundi harimo abantu tukibona ntabwo rwose twabura kubivuga ugasanga tubonye ko afite umuvuduko w'amaraso kubera ko yagize stroke gituye hasi imitsi itwara udusito dutwara amaraso mu bwonko twacitse akagira stroke akaba paralyze igice kimwe cyangwa ugasanga yandaye impyiko zarapfuye ugasanga noneho aje kwivuza impyiko cyangwa aje wenda iki kibazo cya stroke ariko wapima ugasanga afite umuvuduko w'amaraso hejuru aricyo cyabiteye ibyo rero akenshi nyine nta nicyo akenshi tuba tukiramumariye ku buryo yongera kugira ubuzima bwiza icyo rero tuvuga ngo nubwo ngo tuze twisuzumisha hakiri kare nk'uko njyewe ndakubwira abantu wenda abantu benshi tugenda n'imodoka n'iki polisi iratubaza buri gihe buri mwaka tugomba gukoresha icyo twita controle technique kugira ngo tumenye ko ubuzima bw'imodoka bumeze neza natwe rero twagombye gutangira gufata uwo muco uvuga ngo muri cya gihe ngiye gukora controle cyangwa se nitwumve ko imodoka zacu arizo dukeneye controle technique natwe umubiri wacu udakeneye gukoresha iyo controle kugira ngo turebe uko duhagaze niba ngombwa nidusanga harimo ibitagenda neza tubashe kubyivuza hakiri kare nacyo tubwira abantu rero ubu twashyize imbaraga zihagije ku bigo nderabuzima byose twahuguye abantu twabaha ibikoresho byo gupimira abantu umuvuduko w'amaraso ndetse tubijyanisha n'indwara ya diyabete isukari hejuru mu maraso noneho basanga n'umuntu kuko agize icyagiye biri hejuru cyane kandi wenda n'imyaka ye igeze hejuru ubushobozi bwo kubavura burahari ariko turi gutera indi ntambwe yisumbuye kuko hari igihe kubera ko abantu nyine ntabwo biraza ariko ngira ngo ni kwa kugisha guhoraho tunashimira benshi ikiganiro turi kugenda n'ijwi rya Amerika abantu benshi barabikurikirana barabyumva hari igihe umuntu nyine ntabwo biraza neza kuyuko umuntu ajya kwivuza ntaho yumva ababara ntaho yumva ameze nabi kandi izi ndwara zitandura ku isonga hari umuvuduko w'amaraso nuko n'indwara zica bucece zica gahoro gahoro ujya kugira ibimenyetso byararenze byaratangiye kugira ibindi bibazo mu mubiri nuko ubungubu twashyizemo izi ndwara zitandura twazishyize mu bintu abajyanama b'ubuzima dushaka yuko batangira kudufasha mu midugudu abajyanama b'ubuzima turi kubahugura uburyo bakangurira abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura ndetse bakanapima mu midugudu mu ngo z'abantu ku muganda muri handi hose abantu bahurira ku buryo noneho umuntu akitwaza ngo n'ubuzima nyine kujya kwa muganga noneho tukamusanga mu rugo ku cyumweru muganda wabaye cyangwa wenda tugoroba tw'ababyeyi twabaye ku buryo noneho abantu tubigisha tukanabapima uwo dusanze afite ikibazo tukamuhereza kwa muganga ku buryo byibuze tubasha kuvura indwara zitararenga navuga bitararenga inkombe kubera yuko uko yivuza hakiri kare niko ubuzima bugenda neza niko ikiguzi cyo kuvura kiba gitoya kurusha ukuza byararenze waratangiye kugira ikindi bice by'umubiri byangirika icyo gihe kuvura birahenze kandi nawe akenshi ntabwo wongera kumenya neza mu by'ubuzima ubashe kugumya gukora umuryango wawe ndetse ubashe no guteza igihugu imbere muri rusange.
Murakoze. Reka twakire na Rishari, ariko utubwire uturyorwara nubona ko igihe kigeze cyo kugira ngo ugende, kuko abatutegereje bashaka koza ni benshi, sinzi niba turi bashe kubakira bose, ariko twakire Rishari. Rishari, uranyumva?
Alo.
Wiriwe.
Ndabumva.
Uragana he?
Namwiriwe cyane.
Yego.
Ndi Burundi. Nanjye nagomba kugira icyo nshikirije. Kuri bijyanye n'indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, mu isanzwe ahanini icyo nahanura cyangwa icyo nasaba ni uko abantu bakwicukira kwipimisha, kwifatisha igipimo, bakaraba nahanura ko buri kwezi umuntu yagenda akarabisha, kuko iyo umuntu abimenye hakiri kare agafata imiti hakiri kare, kenshi na kenshi biragenda neza. Icyo nagomba mpamagarire abantu, kenshi na kenshi abantu ntitwari dukunze kwipimisha, ntidukunze kurabisha indwara, ariko icyo honye nagihagarara ko cyane. Ndabashimiye.
Urakoze cyane kuri izo mpanuro. Ubwo ni ukuvuga ko nawe ubikora ariko? Yego, rero dufashe gukangura n'abandi nyine abo muhura. Muganga yavugaga ati nta muntu ujya kwivuza, akenshi abantu bajya kwivuza ari uko barwaye, ntibagenda mbere ngo bamenye uko umubiri wabo uhagaze. Ubwo nawe udufashe muri ubwo bukangurambaga. Ndagushimiye cyane Jean. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Turi kumwe na muganga Uwinkindi François, nagira ngo twongere tuganire nawe. Akabazo mu Rwanda haherutse guteranira inama ku ndwara zitandura n'iyo umuvuduko w'amaraso irimo. Muri make ubutumwa bw'ingenzi mwaha abantu mu bijyanye n'izi ndwara n'ubuhe mu rwego rwo kurengera ubuzima muhereye kuri iyo nama yabaye?
Ngira ngo inama yabaye ngira ngo mu kwezi gushize itariki 2025 2011 yene amaye kureba cyane cyane twari turi kwibanda mu bihugu biri muri East Africa, u Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo, kugira ngo turebe izi ndwara zitandura zihagaze gute mu bihugu byacu. Ni gute twakire hamwe imbaraga kugira ngo tubashe kuzihashya byimbitse, tuzivura hakiri kare, dukora ubushakashatsi hamwe, ndetse tunabasha no kugerageza gushyira imbaraga mu kugira ngo tubashe kubona imiti ndetse n'ibikoresho navuga bidahenze kugira tubashe gufasha abantu, abaturage b'ibihugu by'akarere. Nyako ari byo bintu twaganiriyeho cyane kugira ngo twaranigiranyeho. Niko nyimba yuko navuga u Rwanda ibyo urufite byateye imbere twabisangije bagenzi bacu b'Abarundi, nabo basangije ibyabo Abagande, gutyo noneho ku buryo tuvuga ngo ni gute twafatanya kugira ngo nimba ahangaha bigenda njyewe ntajya kongera kuruha cyane ni kubihimba, kandi hari naza kwigira kuri bagenzi banjye ngira ngo nibyo bintu twaganiragaho cyane kugira ngo tugire umuryango wa East Africa ufite ibibazo bikeya by'izi ndwara zitandura. Rero ubutumwa mu gusoza navuga nagira abantu nuko izi ndwara zirahari. Indwara zirahari ni indwara ziri kwiyongera cyane bigendeye nuko tubayeho, kandi ni indwara zica, kuko ugiye kureba ubu ngubu ku isi muri rusange izi ndwara zitandura 71% by'abapfa bicwa n'izi ndwara zitandura. Urebye ku isi hapfa abantu bagera kuri 40 million buri mwaka, ariko mwabo ngabo 70% n'umwe % bishwa n'izi ndwara zitandura. Kandi none ikibabaje mu bihugu byacu kiri mu nzira y'amajyambere kubera kwa kwisuzumisha hakiri kare tudafite bwa bushobozi bwo kuvura neza tutaragira, ni uko hari abapfa imburagihe. Ubundi iyo upfuye mbere y'imyaka 70 tuvuga yuko upfuye imburagihe, ntiwagumye gupfa mbere y'imyaka 70. Ni uko rero nka 85% by'abapfa imburagihe bishwe n'izi ndwara zitandura bari mu bihugu byacu kiri mu nzira y'iterambere igendeye kuri ibi byabazo twavugaga tukiri gukoraho kugira ngo tubashe kuzamura ireme ry'ubuvuzi bw'abantu, ndetse tubashe no kuzamura imyumvire y'abaturage kugira ngo bagire babasha kwizimisha hakiri kare. Inama rero nta yindi, twirinde ibyongera ibyago by'uburwayi bw'indwara zitandura cyane cyane harimo umuvuduko w'amaraso, ari itabi turaze ko ari uburozi rwose uretse n'umuvudu kw'amaraso ryica ibice byinshi by'umubiri inzoga nyinshi tuzereke dukore siporo ihoraho siporo ntabwo ari kujya mu kibuga ngo ukine football gusa kugenda n'amaguru gukora ngira ngo twatangiye gahunda nziza izi za Car Free Day muri Kigali ndetse ziri no kujyana n'umutundi turere dutandukanye turiye ntabwo kurya neza ari ukurya ibiryo birimo amavuta menshi kurya isukari nyinshi imboga nyinshi ni nziza imbuto nyinshi ni nziza tugabanya umunyu dushyira mu byo kurya byacu harimo abantu bose ajya kurya mbere yuko yumva ko harimo n'umunyu akamaze kongeramo kugira ngo ibyo byose ni bya bintu bitwongerera ibyago byo kurwara indwara zitandura imburagihe ndetse tugerageze tunaruhuke bihagije turazi yuko ubuzima buragoye twese tuba twirukanka dushaka ubuzima ariko tugerageze duhe umwanya wo gukora turakinywanya ejo kuko ariko turashaka umwanya wo kugira ngo turuhuke cyane cyane kugira ngo tujye na za mbaraga zo kumya dukora igihe kirekire ikindi rero navuga ni uko izi ndwara hari ibyo twavuze ushobora kwirinda kugira ngo ntuzirwara imburagihe ariko hari n'igihe n'imyaka nayo ni ikindi kibazo ko umuntu agenda asaza niko ibyago byongera kandi ibyo byo nta n'ikintu twabikoraho gahunda ngira ngo Rishari yatubwiye i Burundi ni uko no kwisuzumisha bihoraho kugira ngo ntidutungurwe nidusanga umuvuduko warazamutse batugire inama nibasanga za nama wenda zo guhindura uburyo tubayeho utari gukora kubera ikigero umuvuduko ugezeho tubashe gutangira imiti hakiri kare tuyigumeho neza kugira ngo tugumye tubeho ubuzima navuga bwiza tubashe kumenya gukora no guteza imbere ibihugu byacu
rwose ni ubutumwa bwiza cyane kandi bwumvikana none se twakwakira n'abandi bantu bakeya
ngira ngo nifite nk'iminota nk'itatu ubungubu itanu wenda ntacyo twavugana nabo nimba
barahari ye barahari oya ni benshi bo barahari ariko reka twakire Juvenal uranyumva Juvenal
ndabumva
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe
ngewe ndi mu Rwanda i Rubavu
yego ikibazo vuba vuba
ikibazo nari mfite hari ukuntu izi ndwara zitandura byo zirahangayikishije cyane ariko ahanini hari igihe umuntu abura ahantu ho kwisuzumira
kubura ahantu ho kwivuza uri Rubavu yatubwiraga ko ku mavuriro yose kandi ko bagiye gushyiramo n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo bafashe hari ikindi kibazo ufite ngo dukomeze urakoze cyane twagira Yezu nawe uri ku murongo wa telefone
muraho neza ndabaramukije Jenny
uraho ikaze hanyuma ubwo bazi ikibazo cyawe mutumirwa hafi kugenda
yego murakoze ikibazo cyanjye mperereye i Kigali mu Rwanda ndashaka kumubaza iterambere uyu munsi tugezeho ritandukanye n'iryo twariho mu myaka 20-30 ishize ndashaka kumubaza rero ikibazo kijyanye gifite aho gihuriye n'iterambere uyu munsi tubona ibyo kurya turi gufata byakorewe mu nganda ari bituburano byakorewe mu laboratwari kugira ngo bongerere agaciro ibikomoka ku buhinzi bongere umusaruro bino bita ngo ni ugutubura mu by'ukuri ntabwo byo byaba nyirabayazana ubwiyongere bukabije nk'umuvuduko w'amaraso kuko uyu munsi niba dufite ibishyimbo ibigori ibirayi yewe n'ibijumba batangiye kwitura ndetse n'imyumbati ariko ugasanga nka kera umuntu yafataga nk'ibigori ibihungure kuno bahungura ibigori bakabiteka mu gitondo saa sita akaba ariho basukamo ibishyimbo bikaza kuribwa nimugoroba none ubu tuvugana turi saa 10:20 ibishyimbo biraribwa mu kanya saa moya byumye ntabwo barabiterekaho kubera iki ubu haje iterambere dutetse kuri gaze ibintu birahirimye sibiri kandi bityo ari ibituburana ibi biryo turya byitwa ko bigezweho by'ikigenga kubaho muganga rero ntabwo byaba ari intandaro y'ubwiyongere bw'umuvuduko ukabije w'amaraso ku bantu b'ingeri zose kuko kera twari tuzi ko umuvuduko w'amaraso ari uw'abakire ab'i Kigali none ubu ngubu urajya mu cyaro hirya za Nyamasheke usanga barwaye umuvuduko w'amaraso kandi mu ngeri zose nibyo ntabwo byaba ari intandaro
reka gusubize rero ko nta mwanya munini uhari urakoze cyane niba ngombwa tuzakigaruka
ikibazo bagejeje ngira ngo ni ikibazo abantu benshi bakunda no kubaza ibyo kurya kurya by'ibitora no tujya kurya inkoko imaze ukwezi kumwe ivutse ugasanga yabonezo twirira cyangwa ufite ngira ngo yabivuze byinshi yatanze ibintu bitandukanye ngira ngo icyo navuga ubu ngubu ntabwo tuterambere ngira ngo tekinoloji iterambere ryo gutubura imyaka ryo kwibika neza ryarazamuye ryariyongereye rinakoreshwa cyane kugira ngo abantu banahangane n'ikibazo umugani cy'ibyo kurya bidaje kandi twebwe umubare w'abatuye isi ugenda wiyongera ariko icyo navuga wenda nenda kwimenyaho nawe gatoya nuko ibyo kurya byo mu nganda byabitwa igihe kinini kugura muri alimentation ntabwo ari byiza uko bishoboka twagerageza kubigabanya ahubwo ibi byo kurya uvanye mu murima cyacu imba wiyingiye cyangwa itukishe mu rutoki rwawe ibyo ni byo kurya tuvuga byiza biruta kuvuga ngo ndarya za keke ndarya ibi byo kurya byo mu bikombe byanabyagira ngo kwera za produits biba bibikanye kubika igihe kinini nabyo bifite navuga ntabwo bigira ingaruka nziza mu ku mubiri ngira muri mpamvu usanga kenshi abantu nyine kubera ubuzima tubayeho turarya za fast food z'amafiriti buryo usanga abantu bose barabyibushye ngo ashyiraho nta nubwo ukora siporo ihagije ngira ngo izo ibyongera za ngaruka zo kugera zo kurwara izi ndwara navuga zitandura imburagihe ariko kuvuga ngo bya byonda twa yafumbire twakoresheje mu Rwanda yakinteka yuko rwose ntabwo urya ikintu cyose kugira ngo cyemezwe yuko wenda nimba malaria umubu ukuriye urwara malaria nimba bushashatsi buba bwakozwe ntabwo rero biravuga yuko ifumbire nta bushashatsi burakorwa bwerekane ko ifumbire mva Rwanda dukoresha yongeye umusaruro ariyo iri inyuma yo kurwara izi ndwara zitandura ngo twongere turebe uburyo tubayeho twongere turebe zanzwe nyinshi tumwa twongere turebe yatabye twongere turebe ngira ngo wavuga iterambere Abanyakigali cyangwa no mijyi minini nta muntu ukigenda n'amaguru twese dukoresha imodoka nta mwanya wo gukora siporo nta mwanya wo kuryama uhagije ngo turuhuke ngira ngo ibyo ni byo twaza kurebaho cyane kurusha uko wenda twajya kureba wenda wa mugani yafumbire imva Rwanda tukabasha kugira ngo twongere umusaruro tubone ibidutunga bihagije.
Murakoze cyane. Juvenali yabazaga ngo kwipima ahantu kubura ngo ahantu ko kwipimisha i Rubavu
nibyo nari sinzi wenda aho ari Rubavu wenda santire sante nkagira rero nagira ngo aracyatwumva ariko ubu ngubu rwose nzi ko byagenze ariko ubu ngubu ngira ngo ni ikintu ubu ngubu amavuriro yose yashyiramo imbaraga ndetse nta nubwo ari minisiteri y'ubuzima gusa ngira ngo no muhigo twihaye dufatanije n'inzego z'ibanze dufatanije na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo dukore ubukangurambaga ndetse nitunabukora abantu nibajya ku mavuriro babone ubushobozi kandi basangiye hari ubushobozi bwo kubapima no kubavura ubwo se niko byagenze ariko icyo namubwira ni uko ikigo nderabuzima rwose kimwegereye barapima ibikoresho birahari abantu barahuguwe yagera ariko ubwo natwe wenda twakongera tukavugana nabo dukorana hari amakarere kabo ku kibazo kiba gihari nyemba ari ibikoresho wenda navuga wenda by'abashanyi tukabasha kubafasha kugira ngo izi gahunda zikomeze ntitubwire abantu bajya kwipimisha nibagerayo babure serivisi ariko n'ukundi birakora birahari.
Ndagushimiye cyane rwose muganga Uwinkindi François. Nibutsa abatwumva ko kuri ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya ufasha ukaganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kandi wari ufite izindi nshingano zihutirwa ushaka kujyamo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Niba ndabashimire ngushimire ku giti cyawe ngushimire ijwi rya Amerika umwanya waramuda kugira ngo tubashe gukangurira abaturarwanda ibijyanye n'izi ndwara zishinzwe kurwanya ngira ngo ni byiza ubutumwa bwageze kuri benshi kandi n'abatwumva bazabigeza ku bandi twese hamwe nibwo buryo bwonyine dushobora gukorana kugira ngo tubashe guhashya ikibazo cy'indwara zitandura. Gusoza rero nanjye nabifuriza no kuzajyana no birinzira ndetse n'umwaka mushya muhire turahari igihe cyose mudukenera muzatubona kugira ngo dukomeze twigishe abantu kuko kwigisha no guhozaho kugira ngo abantu babashe guhindura imyitwarire n'imyumvire.
Murakoze cyane muganga François Uwinkindi. Noheli nziza namwe n'umwaka mushya muhire.
Mama wa bana wa to me when in your eyes boy I read that love you have for me nacho dutando kanya kukwari umwiri Shukuru Mungu kwa kukunipatia Wero yangu Abo basi huwa kukishiri gamba Turekane na watu kukishiri kukwa Mutimani choifata nilijena ushobora Kukitambu kanya Boy, boy, boy kubanyo Mabody fire, body fire, boy kubanyo Maboy, boy, boy kubanyo Mabody fire, body fire, boy kubanyo
Niwe wafashu muti mura mutwara
Radijwi ya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi twateguriye indwara y'umuvuduko w'amaraso nagira ngo noneho nyuma yuko uwo mutumirwa wacu agiye mu zindi nshingano tube tuganira nanone kubijyanye n'ubuzima ku murongo wa telefone dufite John John wiriwe ngwe neza urahagana hehe
Neza na neza mba mbuterere Mbutuzugana nda hano isa mshara
Mbuterere? Mburundi?
Ego, mbura, mburundi
Ego Sinzi ni baru fiti kibazo cyangwa rufite nkwere rano Kubijyanye n'indwara y'umuvuduko w'amaraso Ariko muganga ntari bubashe kuboneka kugira ngo agusubize Sinzi ni ba ushaka no guhera ku byo yasobanuye yenda kugira ngo ugire icyo wongeraho cyangwa se n'ikibazo waba wibaza ku buryo twazakomeza tukabatumira bakatuganirira ijambo ni ryawe
yego murakoze cyane na ikibazo cyo andi nari mfite nabonye muganga yagerageje gutanga tashe y'imyaka indwara y'umuvuduko kw'amaraso yoba ikarira ko abantu cyane nagomba kubaza mbega iyo ndwara yoba ituruka kuki ku biharuro cyangwa ku byigwa muganga yoba yarakoze kuyiki ngaho mbega yo genda gute ko mbona ibangamira cyane cyane abantu bari mu myaka ifite cyane icyo nagomba kubaza kugira ngo ubundi nyine twoyikinga cyane twoyirinda
Nye, hari byinshi yari yasobanuye tutasubiramo sinzi niba kurikira ikiganiro mu buryo bwo kwirinda yari yavuzemo ibijyanye no kuruhuka gusinzira neza ukirinda itabi ukirinda inzoga ugakora imyitozo ngororamubiri ibyo byose ni bimwe mu bifasha uriye neza ukarya ibiryo bisanzwe bitari ibyo mu maduka mu bibyo mu bikombe bya byarabitswe igihe kirekire hari inama nyinshi yatanze ntabwo nzi niba wari wakurikiye ariko ubwo igihe mwamukenera nkuko yabitubwiye twazongera tukamuhamagara akatuganira cyangwa se nundi n'izindi mpuguke mu bijyanye n'izi ndwara zitandura ariko niba hari ikibazo izindi ndwara nawe wifuza cyangwa utekereza ko byaba byiza tuziganiriyeho ubu guteza amatwi wambwira hanyuma tukazaziteganya mu bihe biri imbere
yakoze cyane indwara jyewe nari nifuza ko tuzaganira ko hamwe muganga yoba abonetse ni indwara
barahari
ni barahari
abagandavuga abaganga barahari bazaboneka
yego ni indwara ijyanye n'igisukari kuko ni indwara iriko iratwara abantu benshi cyane cyane mu turere twa Afurika sinzi ikibazo ko hari inama yogira abaturage cyangwa kinakiriya kumyifate cyane mu mfungurwa runaka ukuntu umuntu kuko nyinshi usanga abaganga bari kwigisha mu buryo bari bufunguremwo ukuntu bari bari ufate ufungurwa zitarimo isukari nyinshi ariko abaturage benshi usanga biri kubanana ingene bari bufate sinzi rero ko icyo yokitugirira kucirirwa runaka kadufashe
yego bizashoboka ye diabete cyangwa se indwara y'isukari ni imwe mu ndwara muri izo ndwara nyine tuvuga zitandura nayo iri mu byo muganga uriya twaganiraga w'inkindi François ashinzwe mu ishami ashinzwe byo kurwanya nyine izo ndwara zitandura nta kibazo tuzabatumira baganirireho rwose kuri iyi ndwara ya diabete
hanyuma hari amakuru nagerageje gusoma ku rubuga nyine nkoranyambaga avuga ko hoba hari urucanco rwa sida rwoba rwarabonetse n'ibyo byo muganga hari icyo yoba abizi ko
urucanco rw'iki
n'umugera wa sida
ntabwo numva
n'umugera wa sida
urucanco rw'umugera wa sida
ego mu marosherishi bakora hari ibihugu runaka nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga ndavuga nk'igihugu cya Zimbabwe cyuba cyarigeze ku rutoro
yekubwo nabyo tuzashaka abaganga bafite amakuru y'imvaho noneho bazabaganirira ubwo ku bijyanye n'indwara ya sida urakoze cyane John
ego
twakire Nestor Ndiwe Nesto.
Ego ndabumva.
Nurahaga na hehe.
Ego jombora mu Burundi.
Yego yego. Ufite ushaka ko kugeza iki ku bakunzi b'Amerika?
Iki nashaka kugeza kiradiye ku bakunzi b'Amerika nagire mbaze igiteri ingwara y'izombukaje mu bindi bamaraso. Nara tumuyigani wa mwachiji ndaha kubuga kwa Facebook raise. Na mwenye mege ya kumia kama mbitati ni chenda kujira kumirongiri ndi ninga ahi.
Ya wena hapa gariba wa wanyine alikuwa abikadida naba nuhuko ya mganga bedu sabanure naba uko muna jenda kura ni kwa jenda jiri vijago jenshi vijo kubaya iruguara.
Ego. Nagire mbaze mganga mbese na wanande mnu sange mbire zetuja Amerika ingeni yongwara yandukira icyo bivako ningene koyirinda murakoze kibazo kandi n'icyo
urakoze Nestor ntabwo indwara ntabwo yandura nimwe mu ndwara zitandura ariko nanone se ndibufata umwanya wa muganga uko kugira kubisobanura byose ibyo yavuze byinshi umuntu ashobora kwifashisha sinzi niba warukurikiye harimo gukora siporo no kwirinda kunywa inzoga kunywa amatabi ukasinzira bihagije muri make ugomba kwita ku buzima bwawe kandi ukarya neza
murakoze cyane turasaba nkawe mu gihugu cya Amerika yuko muza amashusho y'ibiganiro by'imibereho n'amagara y'abantu kugira ngo tuze turamenye indwara zimwe zimwe twakwikingira dukoresheje uburyo bwacu kama tuziwe tubaje kwa muganga kuko urumva yuko biba byoroshye n'ingene twakwikingira iyo ndwara gisukara
ye hanyuma hari izindi ndwara wifuza ko twazabaganiriraho mu bihe biri imbere turimo turasoza umwaka
indwara nk'indwara nashaka ku ndwara y'amasigo ngo turasaba muganga muto igicishe nacyo kiganiro tuzo turayumviriza
amasigo
ngene byo gende cyaje ego
yego ubwo tuza nawe urazashaka muganga urakoze cyane kandi ukomeze gusoza umwaka neza uzagire nano
hehe murakoze nano ngaho na namwe ndako cyo cy'u Amerika muzogira umwaka muhire tuzokomere mu tuzogomeje sadikanye ibiganiro ngaha ku radio yacu bijyanye n'amagara meza yacu
yego yego n'ibindi biganiro byose ye twakire Audace Audace wiriwe Audace ko telefone yawe sirimo ku itarimo kumvikana neza Oya. Oya, ntagirimo kumvikana neza. Uri Burundi? Oya, ntagirimo gucamo. Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turimo mu kiganiro cy'ubuzima ariko kandi dushobora kubashyihana karirimbo mukaba mukomeza kwitegura nyine gusoza umwaka neza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ereko isorushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Ibi ni bike muri zica barundi twabonye. James Fabrice ndagukunda cyane.
Ndonyi weko
murako cyumva rero radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro muri Isanga kwa gatatu, kiganiro twagihariye ubuzima. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Risha Richmond. Uranyumva?
Yego ndabumva cyane.
Urahagana hehe?
Ndi muri Tanzania neza na neza mu ntara ya Kigoma.
Hameze gute mu ntara ya Kigoma?
Hameze neza, kavura gahetije kugwa, angorane n'imwe.
Good. Murimo gusoza umwaka neza?
Yego turashima cyane ko n'amagara tumerewe neza.
Nuko rwose dukomeze kuyabungabunga.
Ego.
Yeah. Uyu munsi rero twari twabatumiriye muganga ngo abaganirire ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, uretse ko ngubu tutakiri kumwe, yagiye mu bindi bikorwa byihutirwaga. Ariko sinzi niba wari ufite inama wifuzaga gutanga, cyangwa se niba hari igitekerezo wifuzaga kugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Nsanzwe na inatanze nimero mfite akabazo nashaka kumubaza. Bizanye no kuyo iyo ndwara nsanzwe nanjye ndayumva aho mperehereye yuko ishobora kuba iri mu zibangamye. Rero nashatse kumubaza icyo umuntu yakora kugira ngo ashobore kuyirinda, yaba bikunde abandanye afite amagara meza. Icyo kibazo nashatse kumubaza.
Nkurikiza ibyo yatubwiye kuyirinda, ugerageze ku n'ubundi ni indwara itandura, ni ukugerageza kwirinda itabi, kwirinda inzoga, kurya neza, kwirinda ibyo ibintu byo mu bikombe cyangwa se bibikwa cyane mu maduka, ibiryo biba bibitse nyine hari ibintu bashyizemo kugira ngo bibashe kumara igihe kirekire, ugakora siporo. Ubwo n'amazi menshi bajya batubwira ko umuntu agomba kuyanywa kuko nayo ashobora gufasha amaraso gutembera neza, ibyo ni bimwe ushobora kuba wakoresha kugira ngo wirwaneho, urinde ubuzima bwawe. Hanyuma ubwo ibindi tuzongera tumutumire nk'uko yatwemereye, tuganire no ku zindi ndwara zitandura nk'uko bamwe bo twavuganye mu kanya bavugaga ko bifuza no kumenya n'indwara ya diyabete n'amashyigo n'ibindi. Nawe sinzi niba nawe hari indi ndwara wifuza ko twazaganiraho mu bihe by'imbere.
Hari indi ndwara nanjye nari nifuza ko
nawe niyo
yogira icyo tubwira ko hanyuma aramutse aronse akanya.
Yego.
Ni indwara bita ngo ni ya asima.
Asima, yego. Okay.
Yego, nayo ndabona anibangamye rwose.
Sawa, reka ubwo tuzayivugaho nayo. Tuzayishakira umuganga. Urakoze cyane, reka twakire wa nyuma. Innocent, muri makeya turimo turasoza, icyo wifuza kuvuga?
Yego, nabibonye.
Ijambo ni ryawe, masogonda make.
Yego, ndabona kumiri kumurasoza nkabafata nk'umuntu nigeze afite nk'ibimenyetso by'iyo ndwara. Kenshi hari abantu cyane cyane bifata ku bagore bafite umuvuduko, ni hehe umuti twakora kugira twikengere? Iyo umuntu abonye nk'ibimenyetso twavuga ati reka dusibe hafi umuntu aca kugura kugira twirinde uwo muvuduko w'amaraso, cyanke ingene twokwikingira twandure cyanke ntitwanduze abandi?
Ntabwo yandura, ntiyanduza, ariko icyo inama nakugira ni ukwegera abaganga bakwegereye, bakakugira inama, bakagupima, bakamenya uko umubiri wawe uhagaze. Reka rero ngushimire, nshimira n'abandi mwese twari kumwe, ngashimira muganga twaganiriye Uwinkindi Francois, na bamfashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Aloise Bigirimana. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.